Music exclusive. Music
exclusive. It's fine. Cheese.
Hell, dog. Five.
Only funa ndi ambili. Koma inenda pesa iwe. Only konda ndi ambili. Koma inenda konda iwe. I swear to my God, njo wapadela. Chikondu mandi pasa ndi chapadela. I swear to my God, njo wapadela. That's why ma kukonda njo wapadela. So
sikulo kuona, mtima unagunda. Kugundila iwe, iwe ndi inkazi nikafuna ine. Usiwe ni makukonda, sinza kusia. Wangazisa gangsta paka wai mabachululu.
You are so special to me, mami. Kupanda kukuona ine ndi mafira madi. Ndi mafuna usamani talikile. Uzikala na nekloza. Uzi ndi mafira plopa. Moyo wanga ula
ule. Ondifuna ndi ambili. Koma ine nda pesa iwe. Ondikonda ndi ambili. Koma ine nda konda iwe. I swear to my God. Wapadela, chikondu mandi pasa ndi chapadela. I swear to my God, ndi wapadela. That's why ma kukonda, ndi wapadela. So
tina kumana mustwiti, jikuchokela kupashe kutali. Ndilibe cash, ndi mango yenda wapasi. Isa kundisi wafanzi, ndita kuona, unandu ona. Ndina kukonda, tina kondana, mpaka ndelori, tukukondana. Sininga konde mtu wina ine apa. I swear, singa kupase malile. Kondi chisama lile. Inendu wako sizinga teke. Kukonda zako uja sandi waza. Ulipo weka wamba.
Hey, hey. Niza mili uzisiva. Zokuza ine usalole kuza kiva. Niza mili uzisiva. Zokuza ine usalole kuza kiva.
Ondifuna ndi ambili. Koma inenda pesa iwe. Ondikonda ndi ambili. Koma inenda konda iwe. I swear to my God, ndio wapadela. Chikondu mandi pasa, ndi chapadela. I swear to my God, ndio wapadela. That's why ma kukonda, ndio wapadela. So
dope music exclusive. Music exclusive.
Zam 8 Bass. Stream, download, and share.